ko kali ku mutima guno gwange munda sosi lwa kubomanyi bwensula kikakasa nti obuto bwakoma oli kikulu gyendi oli omu ku ebyo ebinsuza obuli ndala nze sebaka nkanida gwe bebi yono jati mwami wange nina kamako kali ku mutima guno gwange munda sosi lwa kubomanyi bwensula kikakasa nti obuto bwakoma oli kikulu gyendi oli omu ku ebyo ebinsuza obuli ndala nze sebaka nkanida gwe bebi yono jati Chimwero mpulirize okimanye nti bono basinga abalinzo okukoze ensobi bakakase nti bambi walonda nnyo wanekwata watali avuganya gwe mwami wange kankutwale mu bakadde
kankubite bebi nkugondere nga kubanga bakwegomba banji bakusuze Wamanya bintu byange Nange chokunda wazako Nsabyo chiteke mumuti maguo
Kakuwane kutamia abalimba Abatachimanyi tono mwami wange Era bakakase bafune nsonyi Era bagambe ti wanekwata Njagala nnyo kukulaba Sisubira kulaba mulala
Negomba nnyo kubanga nawe ly'essanyu nze lyennina Kankubite bebi nkugondere nga Kubanga bakwegomba wanji bakusuze Mwe banalonda gwetia Wamanya bintu byange Nange chokunda wazako Sabyo chiteke mumuti maguo Kankubite bebi nkugondere nga Kubanga bakwegomba wanji bakusuze Mwe banalonda gwetia Wamanya bintu byange Nange chokunda wazako Sabyo chiteke mumuti maguo